LG's World Music.
It's boy J Life on the building. Yeah. Yes. Kwatu kumuziku na shota mukanda. So ikafika weekend sitima ile kereda makamaka ikafika pati bagazi kwa ine upapata ukutikuliza filimba chelife upitilizi ndiwe utipanga. So vishitika apa nina yamba imba. Ya yeah. I ni life ya ine ya vidimba. Ya yeah. Vidimba ni life ya ine ya vidimba. Ya yeah. Ni life ya ine ya vidimba. Ya yeah. Ya yeah. Ni life ya ine ya vidimba. Ya yeah. Vishitika pena yamba imba na yamba na shireya. Ni kwa nisikaika fukumu shirimba. Ya yeah. Nisunda shunga kuchigayo nikonda shevilimba. Ikafika weekend sini malekelela matasi. Nitava bondi ni nikona pawalo. Ikafika weekend ni chesele pawalo. Nipulika makola palafalira pilimbo. Ya yeah. Ni life ya ine ya vidim. Ya yeah. Life ya ine ya vidim. Ya yeah. Sipoje life sekiso. A machine, I joined that is a moyo, DVC, Chai C, I see you. Yeah. Shimwemwe. Yeah. And I'm off his wapo. Yeah. Definitely could be a good thing.